record. Kwenye picha ebi,
mbona kila nikipenda rahami sio nagi, jua linapozama ni majonzi na simanzi, silisema utanipenda na kweli kanipenda, nikasema sitakuacha ila niko kwa dilema, kila nikikuwaza nafsi ina nyongonye, na pasito kuwacha penzi lime nikole, mwingine siwezi wendo nime kuzoe, nifanye nimi penzi sije tekete,
wazazi wangu wamekata, wazazi wako wamekata pia, rafiki zangu wamekata, ndugu zako wezi nikubalia, kisa kwenye tajiri, kisa mimi ohe hai, eti kabila tofauti, mila haziandamani,
vibo zile vimeleta kwenye posa vinataka kukuoa, moyo wangu wako siri kukutosa, ukiniache nitaumia, ama twende missing tukoane, turudi kama tunawana, tuleke hapo tupendane milele hadi kuzikana, moyo wangu moyo wangu unaniuma, nyota yangu nyota yangu imezima, moyo wangu moyo wangu unaniuma, nyota yangu nyota yangu imezima,
wazazi wangu wamekata, wazazi wako wamekata pia, rafiki zangu wamekata, ndugu zako hawezi nikubalia, kisa kwenye tajiri, kisa mimi oheha, eti kabila tofauti, mila haziandamani, wazazi wangu wamekata, wazazi wako wamekata pia, rafiki zangu wamekata, ndugu zako hawezi nikubalia, kisa kwenye tajiri, kisa mimi oheha, eti kabila tofauti, mila haziandamani.
CM Records.